yoni ni hakuna jua like it's so introspective kuspia mimi ni chanua kitu moja kuna kitu majuzi ime happen uliche kila stia kulikuwa na time kulikuwa na commotion kati ya iko nini na Andrew Kibe
you could have reported you say anything
unajua place hiyo beef
mimi paka venye mmefanya hii juzi nimeifuata
eh ulicho place hii beef ilianzia so the Kenya the anti corruption division of the high court in Nairobi ili freeze 11 bank accounts za Mr. Kanani and his family si ndio and out of this then wakati they've barred him and his family from disposing of two Mercedes Benz vehicles si ndio so every end month Mr. Kanani receives 55,866 shillings as his salary from City Hall. But apart from this, he owns a townhouse in Phenom Estate, Langata, a residential and rental property in Busia, an apartment in Langata's NHC, an apartment in Kahawa. Watu wake wawili, wale wako under each, wako na each, yuko na 3.56 in their account, 3.56 million. So na chiki like this, such a big footprint.
Is there a declaration that he used to go to the office every day?
Yeah, I think so, yeah.
Because you know what I know nowadays unazapata mtu alikuwa ghost worker ako tu kwa list
yeah
umeelewa unapata yako job zake tu alinanga akatoka job kanjo ama aliyekuwa sikuzi kuna masongo wananikanga tu watu wao naika kwa list mchana na kujanga office lakini is a ghost worker so maybe utapata umsi job yake anapiga tu ya kawaida but is a ghost worker so hiyo 55k imemweka kwa noma yenye ajui atajitoaje
yeah 55
because if there's a declaration that this guy goes to office each and every day then there's a different story but if what we know about the whole story ni about just earning the 55k then inaweza kuwa jamaa suliana nani akiingia gava kisi alisema kulikuwa na ghost wa kazi juu ngapi waje kanyaga office juu miaka 5 tangu tangu kuwa appointed the previous regime ikiwa appointed there are people who are drivers kila basi kuna driver kama watatu but driver mmoja ananishangaa tu hiyo basi na hawa wote wawili hawa extra wawili wamekuwa ki earn for the past like 5 years so such things can be existing but mimi ukiniuliza hapo hapo ni noma ni kama ile story nyingine pia tulikuwa nasikia ilikuwa NHIF alikuwa anatonga na chopa. Anatonga na chopa Wilson analand Kitengela. Tena asubuhi, bro, naona kwa NHIF. Unajua kuna zingine
unajiexpose.
Unajiexpose. So kuna
au feel ni kama huyu, for example, unasema alikuwa na 55k. So 55k alikuwa inaingia kwa account yake every month inatoka Nairobi County Government. Alafu the same account inaingiza 5.6 every month from 1824. Do you feel that that's where the problem came in? Kwa sasa inakuwa kama uneza earn 5.6 like any rational human being would take this 55 as a waste of time.
Yeah.
You understand the way the human brain works? Because if I can use the time kutengeneza if 5.6 it means I can use it I'm a 55 kutengeneza but sasa yeye alikuwa the Nairobi County Development Control Officer that means that a lot of developments before they happen he has to approve and that's where now the illicit money EACC anasema hapo ndio illicit money inatoka
the same procedure kifuatwa na watu wengi so many rich people in this country utakuwa kwa normal
yeah utakuwa kwa normal
hata gavana wewe unajua watu wangapi kwa some of these politicians we know some MPs and
and
senators you see even their earnings unaelewa their salary and their earnings iko kwa public domain ni kitu tunajua what someone should earn but if you look at their lifestyle and reality how much they own your calculation your math ikwangi ikimath
I math
unaelewa so wakisema wafuate hivi kila mtu hey bro inakuanga noma because there are so many people here in this country if today we just say everyone needs to declare hey kuna wakati kulingana hiyo list
unakumbuka ilileta shida
unakumbuka
declare wealth
ilikuwa time ya moyo ilikuwa time ya kibaki
watu wana need ku declare wealth.
Ilikuwa noma sana. Because you know someone has never worked, is never producing anything, is not working in any manufacturing industry ama ama developing manufacturing industry anywhere. But what they declare or what they own vis-a-vis how much they should be earning.
Mm.
You're like, ay, kuna issue kubwa sana hapa.
Yeah.
Mm. So kama first time, kusikuizi first time CS wanaingia keja 100M.
Yeah, ulicheki yo.
Like, alikuwa
suoni. First time CS wanaingia kwa keja 100M. Sayo salary yake hata ukikalculate for that 5 years, haitafika yo, yo do. But sasa, umse, history yake, wana filaje tano hypothetically, you are worth $4.25 million and then he ended to, because mimi naona cheesy. $4.25 million, that's a lot of money. Hiyo ni pesa unachata ukilala, unalala gani unasema gani usingizi mnono, yani unalala.
Una but shit. Do you think inaweza kuwa repossess all of it?
Hata kuachie, wewe try kumajini umenyanganywa. Hata msee akawa msaizi.
Bro, kuna level nyingine ya pesa. Inye is so enough to sustain you to a level whereby
hata upoteze uko sawa.
Kuna zingine hata ukipata extra past that ni kama ni additions to. But kuna level tu fulani you just need, ukisha reach uko sawa, cuz ukiza story yenyewe mabilionea wanakuambia anga there's an amount of money wana fighting yao kuwe nayo just for ego. But in reality they don't need it.
Yes.
You get? That's why ukiangalia story mingi za kina Kanagi, kina nani, inafanga mali, they decide, wanasema, before they die, they just have to give it away.
Yeah, ma foundation.
Because wanakaka chino, wana, okay, niya nini yote. That's another thing. So unless it's just for to make a statement, ama ego, but kuna pesa, because you have the best house, usha nua the best house. Usha
buy this wasn't a repossess, he was zote jo. I think the only house gavau kuachia ni ile aocha. That's why unambua kwa jo, kaa ni do illicit, usinunue hao kare. Niyo inaenda, na itachukulua na government official flani.
Yeah.
It end up na CS flani. But wajua aocha, katikati ya aocha, misi wezi kamtu uluyani na ningi abo.
Ni ancestral.
Unless sasa, because ni ancestral.
Yeah.
You see, so there, it's harder kuibiwa. Than Nairobi. Buda unanyanganywa vizuri kabisa. Na unaona msee amekuja tu kwako tu.
Because unaona kuna wasee unasikanga msee amenyanganywa, amenini. Lakini ukiangalia vizuri una bado hana ile kiwango alikuwa nao. A good example ni mtukaa Sonko.
Unaelewa?
Unasikia alinyanganywa vitu mobo hapa na pale. But in real sense bado ile alibaki nayo. Bado ni Sonko, tiko nielewa. Bado ni chapa. So mse utapata ndio atanyanganywa na nini. But hata hiyo chapa baada kinyanganywa kuna zile tabaki nayo. Atakuwa bado sijiko unanishika. That's the other side of it. If you kiangalia, cause so sita.
Yeah, ni mob lakini jo.
That's half a billion.
Yeah, more than half. More than half a billion.
More than half a billion.
I think pia kuwa na that level of pool. Unajua?
Ni noma.
Just make sure, Sam, you're not advising people to be corrupt, but what you could have done if you wanted to survive, like, as you disassociate from these accounts.
So, alafu, hii yake ni interesting, because unajua, yeye ndio tunamuona, yeye ndio maskandal zote zinamfuata, but unajua the co-owners, alikuwa na ma-co-owner wawili, kuna msemi fulani hata simjui kabisa, chiki anaitwa Biko Ochieng Gwendo. So he's one of the owners, love the other owners unamjua, msemi tu anga George Luta. So ni hawasi, ni hawasi, but msemi moja ndio kwa spotlight. Afu na feel ni kama Kenya, vilo metaja Sonko, na feel ni kama Kenya the easiest way kuclean ni kuingia politics, ndio? Kuzi kusha ingia politics, unajua, uzajitetea, I'm being fought politically. Na una gamble with the right side. Because if you gamble on the wrong side.
Yeah, because politics ni kama ina protecting wasi wengi kwa vitu mob sana. And you see with politics, there are so many things that it opens a door for you to do. Unaelewa? Because ukisha kwa na buy-in, yeah, the society, community, na vitu kama hizo. It's so easy if you wanasema tu utatumia hiyo card ya I am being fought politically and then they watakuja kutetea. Lakini mwisema, sometimes I wakingi. Bro, tuliona Sonko, watu nipaka waka protest lakini bado kesi iliendelea. Si rahisi vinyoro unafikiria kitamo mimi, lakini sasa si rahisi vinyoro unafikiria. Cause we saw Sonko paka kanyanganywe like bro. Unajua kutolewa paka kwa gawa na si kitu rahisi.
Yeah.
Kutolewa. Lakini anatolewa. Akaanza kupigwa vita, sijui corruption ya hii ya hii ya hii na kesi ziliendelea. So sometimes gava ikikuamulia imekuamulia bro.
Yeah, ikikuamulia imekuamulia. Yeah,
lakini kuna wengine of course wanakuanga maybe protected but gavai kuamulia. Na si ni kitu kesi kitu ya Kenya peke yake hata majuu. If you read those stories you discover that there are people who are on the right side of government that have been protected for so many years that there are things you can't do. Yeah.
Yeah, alafu na feel pia kitu ngine ile watu watakiki advantage of ni ile shiskega any transaction. I don't know how much size but Kenya ilikuwaga as long as transaction iko below a million,
yeah,
liko haizi report hiyo, sindio?
Ikipita tu 1M na kuwa flagged.
Ikifika 1M na kuwa flagged. 643 transactions look like a lot, but they are not a lot. Woki kwa unikifanya zako, unadu zako na wife anadu zake, mkipeleka inje. Yeah, unajua ikiwa huko inje, kuirudisha ni hard kushinda ikiwa hapa. Ikiwa hapa sijui iko pale ati yoo, Thiong'o Bank. Ai, Thiong'o anadungiwa kwa like tutafunga bank mpatia names anapatiana details zako zote. Yeah, so I think nini. But
you don't know many iko.
Eh, yo eh, but kuna, Kenya it's an interesting country, eh.
Kuna zapo ukimake bro. Lazima ukue uje venye utakuwa everything must be very legit with you. Na inakwanga unfortunately when things otojezea kufanya vitu in a straight way. Inabidi ngini kama majority of the people who make it wengi wa kufanya the right way.
Yeah.
Umenielewa? So inakuanga so hard wenye mna kam chini mfanya the right way because mna believe kama walifanya hivyo na waliipata. Mbona mimi si? Unaelewa?
Yeah.
So
inatangwa ile like make an honest living.
Make an honest living.
Yeah, a lot of Kenyans.
But inakuanga ina mimi usema honest living inakuanga na raha yake. Unalanga
vizuri jo.
Yeah, unalanga fiti. Unalanga fiti, una stress ya mtu, ujaibia mtu, ujapiga mtu, unyang'anya mtu. Bro mimi nilikuwa mgonira jo venye unalanga na jicho moja. Na mimi niko na moja.
Yeah.
Unajonga venye ni noma. So senye unapata tu piece ya kudose.
Yeah.
Dose to fiti.
Okay.
Usijiingize kwa vitu vinyaze kusaidii. That's the most important thing.
Afto ki digress kidogo, kuna story ngilo litupatia unrelated kiasi. Kwa sama kuna time kuna sikiza best yetu Rapture ukanotice. Ukanotice something that's... Yeah?
Rapture. Rapture, kuna nikuwa nasikia show yake kwa radio. Alafu kuna msi wangana kuja hapo anapiga drops. Zini wakantri gani? So, unujua, statement ya Rapture na kwanga? Rapture the scientist. Size yake...
Size ya noma.
Size yake size ya noma. So you can tell huyo msali kuja kapewa script.
Yeah.
But I think alipewa script, mimi kitu kinanishangaza ni vinyali soma hiyo script. So script huyo msali anakuja anasemanga Rapture the scientist. Size yake size ya noma. So sikia kwanza nilisikia kitu huyo jamaa anamaanisha nini. So nikisikia baadaye nikajua oh alikuwa anamaanisha size lakini amesoma na Kiswahili. So mshindwa wewe Rapture, wewe mse mara mkum correct. Na mse si Mkenya, ningekuwa Mkenya ningesema alisoma na Kiswahili. Lakini mse kwa mse I think ni nimekumbuka. Ni mtu wa Lucky Dube.
Oh, mtu wa Lucky Dube.
Eh, nalipiga hiyo drop.
Ule day mama boy.
Boy.
Oh, okay.
Rapture,
okay.
Ele usikize hiyo drop. Yeah.
Oh, size yake.
Size yake. So kila sana nikiwa Rapture najiambia tu Rapture the scientist. Size yake. Size ya noma.
Oh. Maybe aliolaga it stand out hivyo.
Yeah, akaacha tu hivyo baby.
Yeah.
It's a good thing because it makes people wanna get about it.
Yeah.
Na mwanangu alikuwa na story ya one of the bodyguards wa MJ. Alikuwa anapigwa interview akasema Michael Jackson was the master. Of manipulating the media. Because why is saying that akasema in the time kulikuwa na story na inasemekana ti mapo yake nitaku drop ziko nakumbuka
nakumbuka
wewe ni myang sana ziko nje sokai
wewe unaweza jua hiyo story ya Michael Jackson na mapo
yake.
So kulikuwa na story imetokea ti Michael Jackson mapo yake inaenda kudunda. So alikuwa anataka kutoa album fulani at that time akasema venye sana zidu kuongea hivyo. So the best thing hata kitu tutafanya nitatoka kana nimepiga ke Elasto Plus kwa mapua. Ndio sawa waseme ni ukweli.
Yeah.
Na akaambia bodyguard wake in fact natoka nayo nje nipige nayo lap kwa street of Nairobi.
Mm.
The whole of next week, even we'll be talking about it, and then the other week, I'll drop an album.
Mm.
Bro, you know, MZ alifanya.
Oh, okay. Mm.
Na hakuwa na shida, ama puwati, ama puwene na kudunda.
Mm.
Because his condition, of course, is to go vitiligo. And vitiligo is
yeah.
one of those conditions that una losing
pigmentation. Pigmentation
yeah.
in skin.
Yeah.
Mm. So, mm. of course, MJ, you could really fanya ashindu, because uo body gana nasema ili anzia kwa neck. Going up. So ikakula uso. And I say, MJ akamua tu. Ile statement mnasemanga, once you go black ni uongo.
Yeah.
Yeah. Once you go black, you can go white.
Yeah, okay.
So akaingia white, akaipiga, ikakua yote, body yote.
Mm.
But I think angeishi kwa era yetu kama saa hii, I don't think angeamua ku bleach the whole body.
Yeah.
Kwa sahi ya condition kama hizo nijazina kwa tuwa appreciate it. Everyone appreciates the way you are.
Mm.
But those days, I can imagine those days that you're in the superstar, the biggest superstar in the world.
Yeah.
Na unakuja hapo na ma-condition kama batiligo.
Mm.
Neza understand this situation. Watu li mkashif, but me neza understand this situation at that moment.
Mm.
See everything about him, but at that moment. So the bodyguard was insisting that MJ is a very good manipulator of the media. Anajua what to say at what time and at what moment.
Oh, okay, yeah. Okay. Yeah. Yeah, I love pia nini. Another story late what na have before, of course, it was a shooting pia ilikuwa, ulikuwa nasema, ushai kwa group na Lamaz, bro akali, ama ushai mwana kiwa kwa group. Ilikuwa story aje? Ama mlikuwa mna rap
na Span 1?
Yeah.
Span 1? Wase wote washaifanya, wale walikuwa time yetu ya gospel music industry.
Yeah.
Miaka za kitambo kabisa.
Mm.
Span 1 was the top gospel musician when it comes to hip hop. You know, he was number one.
Okay.
Na alikuwa na believe in hip hop yani to another level, man.
Mm.
Now we remember those days Kali alikuwa anakujanga kwa hizo events zetu.
Yeah.
Na alikuwa tu anafuata brother yake. Hakuwa ati
Kali.
Hakuwa Kali. Alikuwa tu msio kufuata brother yake because brother yake alikuwa famous.
Yeah. Oh, okay.
Mm. Span 1 alikuwa famous. Span 1.
Mm.
Span 1 alikuwa Span
1. The gospel circuit.
Span 1 alikuwa Span 1 alikuwa famous, man.
Mm.
Span 1 alikuwa the hip hop. Yaani alafu alikuwa anapiga hip hop hard.
Mm.
Bro, mimi najua hip hop lakini zake zilikuwa sasa yake.
Yeah,
zake
yeah.
zilikuwa kazi ile mob deep. Zile kabisa. Ndio mzee anakuambia sijui yo verse inaanzia hapa inaishia hapa katikati imeka sijui nini hizo. So but Span alikuwa mnoma, alikuwa mnoma, we can't deny alikuwa mnoma. So baada mimi nikuja kuona Kali nilikuwa nishasikia Span. Na flow zao ni kama the same because unaweza Kali anapiga pia Span alikuwa tu mnoma. Anapiga tu hard nini. And so that's how mimi najua Span for years.
Okay. Na vitu kama nini unafikiri zilikam kukufaje Groove Awards? Na kwa nini gospel ilikamika take like a backseat, haiko pale, ilikuwa hata ipelekani na sec, sasa ika sec yule iko juu. But una time sasa gospel ilikuwa hapa. Sasa siwezi sema ziko same level, na feel kama sec yule ilitoka chini kakuja hivi. Kwa nini na feel hiyo, na vitu kama Groove pia zikadeli.
Hii ni swali ndefu, wacha tu nianze pale naweza. Wacha ni try kusummarize.
Yeah.
You see, when watu kama sisi tulianza gospel ya, it took us a very long time before mtu akulipe. Yani ilikuwa passion. Because unajua, whatever I'm trying to say pia unaweza relate. Unapata mtu kae, by time uanze kufanya iko nini. By time hata ujue pesa inaweza ingia.
Yeah.
Ilikuwa ime take time ya.
Mm.
But you know, there are people who will come after you. Na maybe utakosha trailblaze.
Yeah.
That if you have the biggest podcast in the country, which I'm declaring right now, you guys have like the biggest podcast in the country.
Asante.
kuna wakati itafika,
yeah.
Anyone who has the biggest podcast in the country, corporate itakuwa inamfaitia na inampea chapa. Na chapa itaingia, bro, hapa chapa itaingia na mtashtuka sana.
Yeah.
So chapa ikishaingia, the people will come and admire you at that phase. They not admire you in ife zingine nilikuanga nakuja wakeja yako unajua umenishika
face ya tagro wako
ndio hiyo sasa this what happened but then tuko tuna trailblaze ilikuwa tough bro ilikuwa tough sana and we there are some things we had to force for it to happen because you know you're number one. See, to get the gospel music, no one was allowed to sing as a single, as a solo artist. zosokidongani kwaya kama unaimba mambo ya Mungu lama mambo ka kwaya AIC buruburu kwaya sijui nini Jericho sijui nini na nini you have to be like that ama ukiextend sana unasema Kasanga and the AIC kwaya yani umeextend sana yani umechukua wewe na kwaya yako. So si tulikuwa the first people kuja hapo unasema naimba kwa stage peke yako au una backup uko tuna CD and then una vaa jeans aje tuko mimi na mwanja fuzo stage kuvaa jeans unakuja stage na jeans kama nani
au unafaa kuja official okay
yeah
okay.
Church ilikuwa ngai hivyo mkumbuki Sunday best
Sunday best
kulikuwa na cold so we were the first people to try to unchange a narrative and we, of course before you do that you there's a revolution that lazima ulete na there's some disruption like lazima kuja nazo. So we stirred up the water, we disrupted the waters, and eventually wasi wakaanza kutusikiza. Because let me give you a very weird example. Na umgani kipeleka ngoma capital. So you can say ipige story hapa. Nipeleka ngoma capital. Kufika hapo, presenter kaniambia, ngoma yako ni kali. Unfortunately, atujui vile naweza categorize. Umeelewa? Because show zetu zimepangwa. At this time to this time tunacheza soul. At this time to this time tunacheza sijui house. At this because couple of kwa ngoma zingine za ajabu.
Mshika.
So your song is nice. The quality is good. But where do we put you? Atuweze kwa soul, atuweze kwa reggae. Au njoo Kenyan music iko ngana genre. Yaani si tuko tu. Mse that's the first time mtu shaini break you down. Unyo ngana alikuwa anakutua na kurule out. But this guy alinikalisha chini akan break you down. Nikasema, "Wow. This is very interesting." So nikamuulizaje? Na mimi nikam challenge, nikamuulizaje? What if issue sini 1 hour? Ndio mcheze ngoma, lama kuna segment kama ya 1 hour, hizo ngoma moja katikati ya sini 1 hour. So what if wase wingi wa temziki na zote ni gospel to create 1 hour?
Oh, okay.
Unaelewa? Mzaka anambia, if you know idea, then it's doable.
I think you mentioned last time here.
Yeah. Tukatoka chini waseka dha tukamua. Kila mtu atoe album bro. Yeah. Waseka kama kinde. Kila mtu atoe album. Now make sure ngoma yako. Kila mtu kuna album ya ngoma 10 and above. Umenishika. So you see, such thinking, you know, need, kuna shida fulani ama upite ndio ufike hapo. So bro tulipita hiyo process. Whereby we were the pioneers. We were the trailblazers of something that we really fought for it. To a level whereby by the time the corporates came in, tuko tumejifanyia events zetu pale Kenyapoli na pale City Hall. Bro tumefanya events paka kana janga hivi daily.
Okay.
Tuna force. Because unajua sisi tunafanya nini? Our idea was tulienda high schools. Tukaanza kuongea na watu high school. So wakifunga shule wanakuja event yetu. Bro tulipushio kitu paka kafika mahali. We became a believable brand. Anyone felt like we need to invest in these guys. Everyone felt like we need to invest in these guys. So the most unfortunate thing came in was when the success came, ilipata wase wengi off guard.
Okay.
Mshika, ilipata wase wengi off guard. Because you see, corporate, itakuja wachukwe nyinyi wote. Ndiyo mlienda wo nyinyi wote. But tunangata wo wanasemanga, they went, wakashinda, wakapiga hiyo territory, wakachukwa the women and the children and the gold and the silver. But wasemangi waligawana the spoils hao wote. Unapata generous na walipanga na hiyo chapa. Hao wengine, hao kupata hiyo pesa. So the same thing, when success came, I could hear everyone.
Okay.
The few. Na sometimes inakujenga kama uko well placed na pia you understand how it works. Advantage mimi nilikuwa nayo nilikuwa na understand how corporates work. That's what I was saying, hey, doing ako juu ako cause mimi nilikuwa na understand. At the end of the day, it's showbiz.
Yeah.
But there's show?
Yeah.
And there's business.
Yes.
So mimi nilikuwa one of those few artists who understand the business side of showbiz. I understood it very well. Nikaanza kuimaster, nikaanza kujua I need to get endorsements. I need to change some things here and there. The lifestyle, the nini. But one thing nilijambia, as much as I'm doing all these things, I should not change the substance that na bring out huku nje. Umenielewa? Isikuwe mgema kisiwa tembo analitia maji. Tembo ni pombe umeongeza mawoyes ndani. Usiongeze mawoyes. Wase venye ni konk venye iko. So mimi kitu moja nisema sasa dilute what I'm doing as a person, which is kama ni gospel music napiga tu gospel music. It's a change. So the phase was really nice because at that time, while tupata kama tukona awards, because mwambia msanii, you must be 360.
Yes.
Lifestyle, image, shows, studio, all these things. Lazima zikuwe. Kuna wala sanimu ana struggle, but I'm saying ni mnoma kimziki. Lakini ana struggle as ana image.
Oh.
Unasikia tu kumwambia, hey bro, so change to image.
Mm.
Because we ni mnoma. But sa image, some corporates wanagopa kuinvest in you because of image. Mm. Na kuna wengine wameinvest so much in image, whatever, corporate in understand, umse, ata kama ana his song, image yake ni sellable. That's why kuna wase wakosangi endorsement huku inje.
Yeah.
Ia in, out, wakuna endorsements. Kuzi wanajua kusell their image. So, mean ni understand your aspect. So, Groove Awards, by the time the Groove Awards was happening, I remember the first Groove Awards that I kuna pesa. Tulikuwa na one trophy.
Yeah.
Na umba tulikuwa na trophy moja, tulikuwa na backstage. Wakichangaza, hey, mwafu na machine, na nalitoku mbele. Umika backstage, unambia, tusaidi hii trophy, ndo tunatumia. Tunaingia, unaacha hapo.
Oh.
Hey, iya na machine, iya na nalitoku mbele, na asha.
Ni story na photos na video peke yake.
Yes. So everything was just pure passion. Ni kama mwafu mini kumitu kufanyi kwa nini ilikuwa tuni pure passion.
Yeah.
Unfortunately, vinye pesa uingia, watu wengi akadmire kuingia in the gospel industry.
Oh, yeah.
Na wengi nyo alikamu, hawaku come na mentality ya kusema we are coming in because of what these guys do,
yeah,
but we are coming in because of the fruits these guys are reaping from this tree. But no one was there when it was really hard to make sure that this seed germinates from the ground,
yeah,
or even going to look for the seed. Wacha taku germinate. Looking for the seed itself was a problem.
Yeah.
Before you find it, ndo yake ina arable land, ndo ime, it was a problem. So, the same way kuna ile statement unasemanga your dad walked. Ama unasemanga your grandfather ali walk.
Yeah.
Your dad
ran.
Your dad ali you know nga your I grandfather atembea. I think your dad aliendesha bike kama kitu kaa hiyo. Wacha tuendelee kwa analogy. Wazungu your dad aliendesha gari. Wacha analogy Africa. Your dad aliendesha bike. Wao kaendesha gari. Umenelewa?
Yeah.
Your son akaendesha a better car than you. Wanasemanga, it's highly likely that your grandson or your grandson will walk again.
Yeah. Oh, okay.
Chances are so high.
Yeah. Miku wanafikira sama tafulai.
This is the reason. This is the reasoning. Because there's a part of that generation. How are you the pain? Yeah, what the great-grandfather went through.
Okay.
Your great-grandfather go through it, ndo alijinyima kubwa hiyo bike, ama hiyo gari. Ndio wewe usome. Umenielewa? So, utapata budako, kuna level angekuwa, angejamu kujiachilia. Angeishi life poa sana.
Okay, so kuna wale hakupitia tagru wake.
Hakupitia tagru wake. So, unu mtu ya namibuwa kwa ndaye, ni kama sawa watu wetu saa hii. Tunamibuwa kwa ndaye tukupeleka chuo. Anafini right yake kuwa na gari. Hajui, it's a process to buy. Kuna moment driving a car was and sijina kwa
viaje. Yeah, it was.
So if that generation never understands how hard it is, ama what you went through to make sure that they live that nice lifestyle.
Comfortable life,
ama that comfortable lifestyle they're living right now. There's a high chance that watalegea. They'll not work hard because hawajui the pain.
Yeah.
They'll not work hard. And eventually, how sasa watarudi, wasote.
Yeah. After because they have to build from scratch.
Tena watasa, the cycle must start over again. So tena watatembea. Tena was build from scratch, watembea. Tena generation again, they endeshe bike. So the same thing. So the generation that came after us, they didn't understand the pain that we went through. The same one as a manga, kama ukunua gari.
Yeah.
Ningumu sana uitunze. Lakini kama ulibuy, unajuanga how much you saved before you bought that car. So that's the same thing. Sisi tulikuwa tuna secure the industry to a level. Tukunga no brotherhood flani. Hata noma ikitokea tunamia mse, hey, tutakukava because bro, si ni my brother. Umefanya hiyo, tutakukava bro. Si ni my brother. But when you chapa ilikamu, the next generation haikuangalia the brotherhood, haikuangalia what we went through, iliangalia the money. So everyone came in hata kwa na very huge transition. Guys coming from secular kutoka secular wanakuja gospel because of that.
Kulichanganya watu wengi sana.
Yeah, umenielewa?
Kulikuwa na do
because kulikuwa na pesa and that money made everyone come not to because of gospel but because of the money.
Yeah.
So sisi wenye tumepitia hiyo transition yote, hatukuwa moved. Mimi siwezi kusema nishaikuwa moved about the money that came in the gospel industry. I've remained the same. Nimekuwa ule msana piga tu muziki zangu za gospel ni zile zile. I don't care if I have views or I don't have views.
Yes.
I don't care if I sell or I don't sell. That's why I do albums, because albums zinakupatianga, mimi sema album inaweza ku humble. Because in an album there are some songs zajulikana, songs nyingine zaijulikana. Na zaijulikana haikumaanisha huku put in the effort. Unapata ule all the effort, but unakuwa humble, unaambiwa yeah itoshi, hii inatosha. So mtu anataka kufanya albums because of that. But there are some people who came after walikuwa na hiyo point ya number one, walichukua na walifeel ni kama it's their right to become who they are. Because ilifika mahali unajosha ushalima hiyo shamba, anything will throw it amea.
Yeah.
So hao msema mtokana na ngoma moja na ina hit manzi na anakuwa household name. Sisi manzi ilikuwa lazima ufanye album kama tano ndio kuwa household name. So you see, it's really hard to kwanza kwamba wewe mse hey bana, hii shamba ilikuwa ngumu kuchimba, na shindo ni ngumu aje, na mimi nilitupa tu mbegu moja na ikamea. So before ukuje mwambie bro, kuna cycle drought inakuja inapiga hii shamba. Uwezi piga sururu hapa iingie. Anashindwa aje. Kosa je yona?
Yeah.
So sometimes it's really hard to blame them because they never saw it. They never, ni kama sai there's a very big sorry could I digress kidogo. There's a very big project going on in the intonga the Sahara. Chini ya Sahara uito nini? Just below. Delta? Chini ya Sahara. It's something called delta something. So from the delta up to the Sahara, there's a very big project in Delaware. Into a green belt or something, green something. E project ni ku make sure that wanda kupanda miti.
Yeah.
Across the Sahara.
Yeah.
Unaelewa?
Yeah.
So across the Sahara wanda kupanda miti, na imagine imeshaanza. Na imagine wana believe watapanda miti paka ikue ni kama nini ya kawaida. Umenishika? Ikuwe na like a normal savannah. So you see, in the next like 50 years, it will be very impossible kuambia watu hii that hii place kuna wakati ilikuwa desert.
Oh, okay.
For more than see how many years.
Because hapa imeandikwa, below the desert kuna a prehistoric mega lake wanaita the Nubian sandstone aquifer system.
Inasemekana? Sisemi below kama underground.
Yeah. Na, like nini? Okay, kuzipi unasema?
Unajua nini wange mipango? Africa, yeah. Si unajua kuna na Sahara Desert.
Yeah.
And then kuna rainforest.
Oh, okay.
Which
okay.
is Congo and all that. And then kuna savanna, which si tukwa savanna.
Oh, okay. Okay.
So,
okay.
In between. Unajua country za Burkina Faso nini zinaunga na jina? The delta countries or something. Delta in Africa, utaona?
The delta state.
Okay. So geographically kuna
delta jina. Delta regions.
I think in the delta iko na jina yake fit, lakini hiyo delta region.
Yeah.
So you see, going back to my point is when this green something that in happen huko in the savanna right now, na nimewachia kitu kianza paka ni kama belt flani wanapanda miti kutoka saidia Mauritania paka hii saidia ya Egypt.
Yeah.
Through Libya, all those country, Niger, wanapanda miti hapo, na wameanza na shrubs.
Yeah.
Na wameanza kuonesha transformation that this thing is really working. Na it's happening.
Yeah.
So inamaanisha in the next like 50 years, ama 25 years,
itakuwa different. Green. Yes.
Umenelewa? So the kids who will come after that, watashina mnawambia nini ati hapa, ata kupanda mahindi iku inamea. Na hawa sayo wanapanda mahindi wanavuna.
Oh, so nimekuget.
Watu yota
anza kukata hata miti.
Umenelea, utapata na kata miti, wanakuambia miti, tunakata hizi miti tumekuwa nazo hapa.
Zimekuwa hapa.
Zimekuwa hapa. But ukiwa kuja wambia, bana, wachini kata hizi miti. Hizi miti zilikatangwa, mvua ikaacha kunyesha, kulikuwa na desert hapa. Mzana kama, desert gani? So sa hiyo, the only desert mdapati example ni maybe ni kama Namib, ama Taklamakan. Ndonga Taklamakan?
Zi.
Taklamakan. Taklamakan. The greater desert ni Taklamakan. I think in Taklamakan.
Yeah. Yes. Mi na ka kamko deserts. Mujo tu Sahara just planiki
kuna. Kuna ngine. Ebu angalia ya ni Taklamakan.
Sub-Saharan Africa.
Angalia the Taklamakan. Yeah.
Desert serious.
One of the toughest terrain in the desert. Ebu angalia the harshest desert in the world utaona kama kuna Taklamakan.
Iko warabuni ya?
Iko I think iko China or something.
Yeah. Okay.
So my point is, if you realize that hawa tu watakuja hapo in the Sahara afu wapate hakuna kitu kae, waanze kuambia usikate miti. Wanashinda tusikate miti aje?
Yeah.
Na hizi miti zimekuwa hapa 50 years. So the same thing that really happened in the gospel industry. The young kids who came after, is sometimes wasi wa blame, it's easy to blame them.
Yeah.
But pia kangalia on the flip side, sometimes ni ngumu sana kwa blame because hawakuona the struggle.
Yeah.
Umeelewa? Ni kama mimi mtu wangu niambia budang grandfather wangu akoendesha gari shanga aje. Na muona madaka anaendesha gari, budaka anaendesha gari, ango zake watu anaendesha gari. Unaambia ati grandfather wako akoendesha anashinda, "Hey, hakuwa na gari aje."
Yeah.
Umenishika. Yeah. So that's the same analogy. So sometimes it's really hard to blame that generation. There kuna some part of it you can blame them.
Yeah.
But kuna ngine unashindwa. It's really hard to blame because hawakuona the struggle. Hawakuona what you guys went through. Hawakuona.
Yeah.
See, banze to go through a lot.
What if you know? Najua. Najua hizo nene.
Ni Taklamakan niko nini?
Iko?
Number 16.
Taklamakan.
I didn't know this at the desert ziko na types.
Yeah.
Niko nafikiria. Desert ni desert.
Ah, kuna Taklamakan, but it's one of
Taklamakan iko south
China.
Yeah, ni Asia.
Asia. Okay. But I think is
Eastern Asia, China.
Yeah.
It's a cold winter desert.
Yeah, the Taklamakan.
Oh, okay. Yeah, ina kani msewa geography.
At last time kuna vile ulikuwa unatuambia about
geography. Yeah, ulikuwa unapenda
geography. I think napenda sahi.
Yeah. Yeah, geography hizo kuna vitu sulu discover later.
Yeah.
So hawa watu hii ukiangalia vizuri, kuna zingine ndio blame, but kuna zingine nashindwa.
Yeah.
How will you blame them?
Yeah.
So at that time by the city we thought we are passing on the baton, but it's really hard to pass on the baton to someone mwenye unajua napenda this analogy vizuri. Nasema ngawa una watu wa Hindi, mtu wa Muhindi kama ulishaenda chuo alafu ilikuwa na wa Hindi, unapata mtu wa Muhindi akitoka chuo
ndakwa shop kulan jedo
atalan jo buda vya ndafutanga pesa. Wengi wetu mabuda zetu walikuwa wanafanya nini bro?
Kwa sisi tumejua tukua big.
Ndio exactly mdogo alikuwa anafanya nini?
Sikuwa najua rangi yake kwa ofisi.
That analogy is very watu wa Hindi wanenanga pale kwa shop. Atashinda hapo. Na hata kwa primo anapewa change. Buda anaweza fikisha hiyo change kwa huyo customer. Lakini anapata kato yeye peana hii. Anataka mtu ajue what is money.
Yeah.
The feeling, the process.
Ana learn mapema.
Ana learn. So another thing do you out of your kuja kwa industry walikuja at that moment when everything was thriving and it was really hard to kuambia anything because yao ilikuwa ni instant.
Yeah.
Unajua mtu aki struggle ndo ukuja kutafuta mentorship.
Yeah.
Lakini if you don't struggle, why do you need mentorship? Mtu ana feeling the analogy came to kwa nao.
Yeah.
Why do you need mentorship na mimi yangu nimefanya na ikawaka? That's the same thing. So I can only blame it to the fact that I think the generation that came after didn't understand the struggles of the other generation. The same way sijika ulikuwa unasoma nga history. Okay, hizo pia nimesoma later.
Yeah.
Unasoma nga in the Roman Empire. Ilikuwa nga before you pick the person who should guide you kwenda war. Ulikuwa mnaingia kwa room. Unaelewa?
Yeah.
Uo msee mwe undaka akuguide kwa war. Mnaingia kwa room kama sawa warlords au wale ma generals.
Yeah.
Wanaingia kwa room, wana undress. Understand? Wakisha undress, hasa wewe kama mwenye young soldier unaingia hapo, unaanza kumwanga, unaambia turn, unamwangalia the whole body.
Yeah.
This is how it used to be done. Ukishangalia the whole body, the marks, una count the marks.
Oh.
Una count the marks. na una count the scars.
Yeah.
Unaangalia ama generals wote alafu una decide nani?
Nani amekuwa na experience kwa bad?
Nani amesurvive?
And that's where the term show me your marks.
Oh. You'll talk here. Okay.
You get. So it was as easy as all these guys and I show the marks on huyu. Kuna hizi marks zote. Uno mimi nataka anipeleke kwa wao.
Yeah.
So these are the process that is equals na miss. And wasi wengi wanasemanga but nyinyi amku mentor hawa say. Yeah, it's really hard to say you didn't mentor them because the process didn't allow for the mentorship, your mentorship process to happen. Because it was really hard at that moment, kwanza kwa mtu, don't do this, while the land is so fertile.
Yeah.
If you throw in any seed, it will grow, it will germinate. So the person is wondering, umetupa mahindi tano, mimi nimetupa tano, zimemea, si zote zimemea. Mwana nikusikize. Mbona kuja nikusikize?
Yeah.
Ingekuwa zangu nimetupa tano
hazija grow.
Eh, na wewe umetupa tano zika grow, ndio kuja nikuulize maswali. But sasa sisi ndio tumetupa 5 seeds na zote zime grow. Na why do I need you? But they forget that you when you till the land.
Yeah.
It can figure to that level. But you see, they didn't see you tilling the land. So it's really impossible for you to blame them because they didn't see you.
Yeah.
Yeah. So it figured a point like everyone believed ama thought is their right. For them to have what they have. Yeah. And eventually when they had it, it ilianza kuwa suffocate. Unaelewa? Tamaa ikaingia, ikaanza kuna ngoma ya reggae inasemanga craving demago choke papi.
Yeah.
Unajua craving?
Yeah. Papi. Bani wewe ile.
Yeah. Craving. Ma craving ndio kuchoke the papi. Ndio unaelewa.
Sasa usijie understand hiyo ngoma ufanye nimeelewa.
Yeah, ni craving.
Okay.
Go choke papi. Sasa tamaa ilikuwa tumbo tudogo because sasa vitu ni mingi na shindwa.
Yeah.
So that's the problem.
Yo ni hako najua. Like it's so introspective, eh? Kuspia mimi ni chanua kitu moja. Kuna kitu majuzi ime happen. Uliche kila stia kulikuwa na time kulikuwa na commotion kati ya iko nini na Andrew Kibe.
You're going to me for the news anything.
Unajua
place hiyo fiti paka venye mmefanya hii juzi nimeifuata.
Eh, ulicho place hii beef ilianzia.
Eh,
kuna mtu umesema size nika notice. Like there are things I knew. Zile Andrew wako anajua na kuna vitu Andrew anajua zile sijui. And this was the problem. So mimi naiangalia hivi. Andrew aliingia social media 2017, yes?
Yeah.
Akaifanya for a very short time, akaenda up on radio. Alafu after kuenda up on radio he became the mega superstar he was. Si ndio? Alafu vila li quit mainstream media akaenda online. Akakuwa na freedom ya kuongea. Hakujua according to mimi, hakujua internet ndio imempatia hiyo freedom. Not the fans internet. So now mimi
because the fans will listen to you anyway whether where
mimi to rewind par nilianza mainstream yeye notikia alianza internet akaenda mainstream alafu back to internet millions ana mainstream so mimi niko najua weaknesses za mainstream zote because I worked in mainstream for very long.
Yeah, that's like but a corporate setup.
Yes, but apart from hiyo nililanigi how hard it is to start a business without iso structures. Because mi nilikuwa ghetto ikidevelop, I was there. And I saw how much ghetto radio struggled. Why family struggled mpaka ika close down.
Yeah.
So, mi vile nita approach vitu. Vile, sasa, eventually, sisi tukikam, tuanza kuingia internet, tunangalia Kibe, tunangalia vile Kibe yuko successful kwa internet. Tuko like, But tunakumbuka, hii Kibe yu wangiaga hivi, na kitu inafanya aongee hivi na hajui subconsciously hajui ni YouTube imekupatia hii freedom ya kusema fuck corporates. Hizo John Mekas kwa show yako. But YouTube nimekupatia hiyo freedom. The minute umetoa cause YouTube hii time unasema hivi hao wanakushield. Si lazima uende kwa Jumia. YouTube ndio kwa katikati yako na Jumia. So they handle Jumia for you. But at the end of the day bado ndo una make your corporates. How you make from thin air, it has to come
advert.
From,
it's
coming from corporate.
That run, yeah.
So niki fast forward, the reason why tunasema hivyo, majuzi, I think on Saturday, Kibe ali advertise his red card. Afasa waka muuliza, hey Buddha Joe, are you targeting corporates? Because all along, haku wanajua, even when you think you're not dealing with corporates, you're still dealing with corporates. Yeah. It's just that umepata mtu akuku shield from their bullshit. From the, since hawa watakao na masheria mob, YouTube wana handle that on your behalf.
On your behalf.
Then ile time umetoa hiyo YouTube hapo sasa, wale wase kuzoso kunene pia kuna kitu inaitwa emotional maturity. Yeah. It's not about age. Mm. It's about ku understand vitu, ku understand that saizi
emotional intelligence.
Mm. Yes, emotional intelligence. Yes. Mm. Tutaka saizi na naambia dadio, aha, buda jo usijali. Jo waenda tu pale waambia wase au hahitaji. Mm-hmm. Sisi tutakufuata, mimi na Ian tutakufuata to the. Mm. Kilo na sahau. Yes, people want to follow you, but their reality does not allow that. Like for example, America cost of living is so high. Mm-hmm. And quality of life pay ko high, that subscription works easier. Like unomsa naitwa Jordan Peterson.
Yeah,
alikuwa anaulizwa about his earnings. Alikuwa anasema kwamba you make $80,000 every month from Patreon. That means you can survive strictly on Patreon.
Yeah.
Yeah, hata tole YouTube hata survive na Patreon.
Yeah, Patreon, yeah.
Sisi, are there
alternatives?
Like 16,000 Kenyans ready to give you $5 a month. Are they there?
Ni
hard. Why? Because cost of living yetu iko whatever. So saizi vile umesema juzi vitu zote nikaangalia like hii experience nani alikosa. Alafu shida ni unajua Kibe is such an imposing character. No one would ever tell him the emperor that he's naked. Hakuna mtu alikuwa anamwambia like Buddha reason
wewe unajua the emperor is naked.
Yes, yes.
The king is naked.
Yes, yes. Hakuna unajua like the reason unaongea hizi vitu zote.
Yeah.
Ni juu ya ni juu ya YouTube imeku protect from us. Reason uko na ES5F the ni juu ya YouTube iko na nini. But sasa unajua ukimwambia hivyo yana jam na wewe cuz instead of ku face the message ata jam na the messenger. So iko like wewe. Lakini sasa hizo unajua ukiweka red card. Sisi hakuna wasosa maga iko nini tunatafuta corporates. Hakuna place yote tunatumia advertise red card. Kusijuaga as long as hii kitu ina exist. So tuta protect our platform ya YouTube ndio tusideal na corporates na tusiput pressure on fans because fans wada kuchocha jo nikushua ushaifanya event ama something where people told you Buddha tunakuja and then no one showed up. I'm sure that has happened to you.
Ni mara mob sana.
Emotional intelligence. Wasal kwa po Buddha.
Mara mob sana. Yani hata sijinda kwambia aje.
Yeah.
The same way mpige sabu na jambia hata ukifanya event tu upate 0.01% of your followers wakuja.
Yeah, watoke.
Utaomoka. But sasa jiulize kwa followers ni wangapi wa real yani wanaweza tokea na ni wangapi wa real hata wanaweza kubali to invest in whatever you do.
Yeah.
Sometimes wanapangata wana kusupport hata si one of your followers.
Yeah.
Mtu ana admire what you do by far but ajichukua time hata kuklika aseme na followers ama na subscribe kwa hicho.
So I think your emotional ni important sana. Vile umesema join ni kuna nani hakupitia hivi tu sisi tulipitia. Like mimi nishona hii industry yetu for like the media industry. I've seen I've worked for mainstream, nime do something on radio, nime do something on TV and I've done something on the internet. Alafu yangu inakuja like from 2004 to size ni 20 years experience. Si ndio? In the media space. Kibe ni 7 years experience. From the outside looking in, Osata assume he's more experienced than me, but I'm more experienced. So the way I'll approach things, najua, at the end of the day, someone is shielding you from the corporates, but it's the corporates that are doing everything for you.
So,
I think the beef iliisha. The only thing linasema, the same people alisema I was wrong, nataka saizi wakamu waseme more of you are right. Because sisi hatujaipatia na red card, and I hopefully hatujaipatia na red card, hatujai put in the public. But saizi ime done kwake. Because ukiandika red card yako, ni $2,500. Will an individual pay you $2,500?
Of course, the people we are targeting at the end of the day.
Yeah. By the more of corporations than individuals.
Of course. Musana nilizanga, how much do you charge to perform?
Yeah.
You see, kuna pesa ndasema, which I am so sure, there's no one who can dip in their hands in their pocket after deciding that, ama wezema to charge flani, itakulipa pesa flani. But you're so sure, to a corporate,
That's pocket change. So nini na hope wasa wataonajua nimekuwa ni need with time wasa waliniita haters, unajua vile kitulisema juu ya internet and what and it's so interesting that wasa waangaliagi very few people walikaa kona umseji wako na hii experience niko na hii experience but hiyo time sikuiangalia, hata nikiangalia nikijudge kibe sikuangaliagi experience yake niko na umse ni for 7 years and from these 7 years umetoka from making basically zero to making millions. Sisi tumetoka hii miaka yote na tunajua that's a privilege. Like these things don't just happen. And number one, afu number two tumejua, mimi nilikuwa na ile show yangu ya hip hop.
Yeah.
Tuko tuna advertise soko, buda tunatokea. Pata kuko hemi.
Najua hizo moments, nazijua. Yeah. As in,
mulisema mnakuja.
Once ushai kwa hiyo, vinyo nimekwambia, industry inafai kwa 360. To a level whereby,
yeah.
Unafaa ujaribu kuuza mziki, wana watanunua. Hiyo ina maana inaitwa album. Uweke show, yani umepiga launch, watakam. You understand? Aya, lifestyle, hizo vitu zote. Yani there are things that you need to showcase for mtu wa kuangalia hivyo ajue, we ni serious musician, ama we ni serious celebrity and all that. Na sometimes elements, zinadanganyanga watu sana. Unajua kuna watu, nikaa juzi manzi, msame niita, nataka nimfanyie job fulani. Sasa nikasikia analogy yake, nika kwa kweli yani nilimsize sana. Nikashindwa, eh, umse sasa hata nianze kumjibu kutoka side gani? Kwa sababu anakupiga zile za unaona sasa hii picha yako haina likes mingi. Lakini unaona umse akona kama 10,000 likes. So nikamuulizaje, which product do you want to sell?
Yeah.
Listen. Because bro, kama unatakuza nyumba. Mtu ananikompea na yeye. Ni watoi wanamfollow.
Ndio, yeye wanamfollow.
Hao watoi hawezi nuyo nyumba. Tusi yani you to debate about it.
Yeah.
Kama unatakuza product ya watoi, patia huyo mtu. Kwanza atakuuzia, hiyo ni kwa social.
Yeah.
But kama unatakuza nyumba,
talk to me.
Weirdly, nikamwambia, na hiyo ilikuwa alipo faith. Nikamwambia, wacha tuingie page ya Caroline Mtoko. Tuangalia kuna likes ngapi. Manze the yani God works in mysterious ways. The first photo ya Caroline Mtoko ilikuwa na 216 likes. 216. Nikamwambia let's do an experiment here. Nataka utafute namba ya Caroline mpigie. Umeze how much he'll charge you.
Yeah, to post.
To post. Akuuzie hii nyumba. Alafu upige huyu kijana. Sio kijana, picha yake moja iko na 10,000 likes.
Mpigie.
Mpigie yeye mwenza atakuchaji how much. Utaona the difference. And then upost. Uone nani atakuuzia nyumba wa kwanza. Because people don't understand that things work in a different way.
Unajua?
There are people who will buy into ikonini because ana feel e are so on appeal to a different crowd, a mature crowd. That even if I post something there, niko so sure kwa watu so tatu sasa kwa mtu mmoja mwenye atamekata inquiry, unajua kuna ile
because
you know sometimes conversion aikwangi lazima umeuza hiyo kitu. Conversion can be an inquiry. Yeah, because coke advertise ndo mnwe soda. Coke sometimes we advertise because nani hajui coke. So coke sometimes we advertise for awareness. They don't advertise for conversion. Now, I advertise at society. At last year, we used 1 million bottles. So, we used 2 million bottles. Coke wana analijile ya brand awareness.
Yeah.
We are putting billions and billions for brand awareness. So, sometimes don't advertise because, I don't advertise because we don't convert. I know it's important.
Yeah.
But sometimes, we advertise for awareness.
Yeah.
Umenishika?
Yeah.
Neza post kitu kwa ikonini na nipate inquiries.
Yeah.
Umenishika. Unakaa misai, si nimekam kwa hii podcast.
Yeah.
Ita show, si ndio?
Yeah.
Utapata maybe, ata mtamochi podcast, utapata kuna tamoja atakuja event yangu.
Yeah.
Si ndio? But, I can assure you, nizapata, kuna mse, ata watch hii podcast, maybe like 3 weeks after hii event isha happen. Na kwe touch na yo story, na kuja kwa page yangu atafute na atafute hiyo page na tumechapa. Sijui kuna nishika. So at the end of the day, maybe leo ilikuwa ni convert wasio kuja event. Kukam. But brand awareness itasaidia whatever I'm doing itabaki kwa mind that I say even aya kuna mtu maybe niko naambia umse there's someone who watch this I don't know this show ama hii advert mtakanifanya
yeah
na maybe you sikuwa nayo pesa
mm.
But maybe three months down the line apatio chapa sasa rudi back na tanua
mm.
But wait at that time maybe utasema siku convert
mm.
But ni create awareness akuja by 3 months utakuja niambia ule mse utasema tu wewe uko convert
mm.
Na utanipa your job but in real sense sometimes approach people for brand yeah, awareness yeah, don't yeah. Approach everyone because unataka tu unataka clicks
yeah
so you know kwa analogy yangu anyone who wants to advertise something usikuje na mentality eh huyu jamaa kona views eh huyu jamaa kona likes huyu jamaa kona ni kuliko mwingine first and foremost consider your brand in appeal to who
yeah I think kuna hiyo ni interesting sana because I think kuna wasu advertise kuna company moja nilichekigi au advertise au ship vitu to Kenya si ndio anatumia this specific celebrity and I remember nikiangalia kiona u celeb I need to import vitu ni mse akiona akibuy phone leo ata save 10k si ndio akibuy phone leo atatumia 10,000 more shillings than akingoja 2 weeks to him it means nothing si ndio so yes you'll advertise with him but ataifanya kama ad
yeah
the same situation na mimi we are negotiating ko like buda mimi nitakupatia hivi but since nataka kuchukua hii 77 inch flani kutoka US ya OLED utanidu at this price
because
this is something that I actually do but watu wengi waangalia give watangalia umseko na followers wengi so as much as he knows nothing about this he's just doing an advert and everyone can know when you're doing an ad unajua sio
onaga what is my bala
what do sima fara unjiki hu msana do ad but me iki come to hizo stories za imports so then atuko track records shows aiko nini I'll talking about it kuna channel yangu ito Galuthuli Avenue Mubonga wasato wananikibonga juu yake naambia wasi hapo utasave hivi but yes a lot of people just look at the numbers
yeah
not the interactions yeah. Not the what
how believable is it
yeah cuz nakungusha like hiyo vile bonga juu community kumbusha last year tukiorganize stand up ya Rapture tulisema twende nini ya 200 people tuko like ai he put a joke tukiendea place big tunaweza haibishwa then kitu katuambia tu zi hiki tu sisi wenyewe tu tukipush vizuri for 3 months
okay.
Instead of a short time let's do it for 3 months tunaweza jaza hiyo like tuko na target Kenya cinema hapo chini tulijaza mpaka sasa kaenda juu
ndio hiyo
but hiyo juu we knew we created a community
yeah.
And this community ilikuwa with zero corporate help with what would we have loved corporate help yes. We'd have had a better stage
of course
a better word
but you save time pia ya concentrate na content itself
yeah
ukijua anafanya hivi I don't have to
but sasa now ukiangalia vile niko nasema hapo mbeleni unaangalia fan wako atakuwa hapo akikwambia buda uhitaji corporates ni useless corporates ni what but corporate inaweza kusaidia ku concentrate on art
because
now the art is let's give a good product not kama vile Groove ilikuwa Safaricom sio Safaricom ikamika handle a lot of project ilifanya mka concentrate on but yeah I think kuna hiyo element alafu maybe kwa watu wajadili na mafans ujue fans will talk but talk and action are two very different things
yeah. Like, kama sisi mafans walikuwa natamani sana kutuwatch but putting up a show that has kwanza number one show inapelekwa mali kama Kisumu ama Bungoma and then wanataka pia kita kuwatch, wanda kuwatch show big, show fiti, show inaka fiti na nina nini. I don't think kuna msani angi afford kuputa pata atua ufanya show kama hiyo. But when Safaricom came in, ilipatia ma fans that opportunity that unaweza watch Daddy Owen kwa stage imesete up ki international, ni stage big, sound ni atari.
Yeah,
na si Daddy Owen peke yake, utawatch Daddy Owen, Emi Kosgei, Rose Mohando, Saizit, any awasi wote, utawatch hapa.
At a very DJ affordable Mo. Price.
Live and unaffordable. Ilikuanga free.
Yeah, okay. Na check it.
Umenishika.
Yeah.
So, surf all they tell you nyimu kuja hapa mbuy airtime vitu kama hizo. Si ati ni lazima, but wanakupatia hiyo option ya hizo vitu zote. Umenishika. So, in real sense, ilikuwa ni free. But, you can imagine how long it take as a gospel industry kufika to that level on our own.
Yeah.
Ingetichukua like forever. Ingetichukua like forever. Because before mafans kama hao wanakuja hapo kama 5000 fans kwa grao wameja hapo Kandui Stadium.
Mm.
Before jaze Kandui Stadium bro, kwanza marketing utapiga pale. Mm. Wewe mwenyewe uweze afford kupiga marketing.
Yeah, yeah.
Aya, hata wakikuja lazima waone kitu fiti. Before kuja hapo enjoy wajue ukisema, alafu unajua watu wa Kandui wakisha wash ukisema next time hii itakuwa Afra Stadium.
Mm.
Ah, Afra anakumbuka eh Kandui ilikuwa noma, pia Afra itakuwa no.
Noma. Yeah.
Mm. So how many artists can do such tours even today? Because mimi niliona Nyasha alijaribu but ni heavy bado kwake. I don't think hata alikuwa na make any money.
Mm.
Na pia Sauti Sol alijaribu tour.
Mm.
But it's not easy bro.
Yeah, it's not easy. Yeah.
So una mtu kama Nyasha utapata, I don't know his books, but mimi ukiniuliza na feel ni kama most ni your brand awareness.
Yeah.
Make sure to ana cement relevance yake na nina nina baki pale. But kusema tu ati from get collection and everything ati anarudisha chapati.
I think pia ma corporates wali jump pia. Hiyo ndio uzuri wa corporates sasa hizi.
Because
Biana kwa nitwambia wali jump last minute.
Yeah.
But they showed up, but wali jump.
But ukianza, ni hard. Na unajua kuanza kuset up sasa an event, watu wajawai jua. Kuset up sasa an event bro, tunaanzia 6-7 mic and above.
Yeah.
So, from the coffers bro, si rahisi mse atoke tu kwa ekele 7 mita yake na ajui itarudiaje.
Yeah.
Sisi kama kuna hiyo guarantee uko so sure utalipisha thao.
Mm.
After event unajua ulitumia 7 mic utarudisha, utapata gross kama ya 15.
Mm.
Kwa sawa hapo unajua kufanya defense yako kwa sawa. Lakini kama haujui utarudishaje, it's really hard man.
Yeah, it's really hard. It's really and hard. That's why like now for space kama zetu zile ni podcast like a podcast production hivi. Kitu ni jazz ni kuna this thing, it's just an idea I had back in the days. Namsali planting seed kwa kichwa yangu alikuwa anaitwa nani? Kuna boy wangu fulani Rwandese to Kenya anaitwa Royal. Hajuagi hata sijamwambia ndiye alplant seed kwa kichwa yangu. Kuna kitu alikuwa ananiambia. Then nikafikiria what if someone was to give like individuals who support you and say they are sponsors of something. I think alikuwa anataka kuanzisha studio. Alikuwa anataka hii studio yake is idea map coming. Ilikuwa yeye na bro wake. I don't know why they shelved the idea. I'll ask him about that. So with that in mind, hiyo time ndio nakumkana nikifikiria, what if watu wanza kusema this is sponsored by, then unasema jina yake. That's why nikaanzisha kitu kingine sufanya kai ko nini ile msaki to support financially. Utapata nimesema like show iko supported, yani episode iko sponsored by Daddy Owen. Daddy Owen. Blah, 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 blah. Understand?
Yeah.
Ama Daddy Owen, keeping the doors open. Iko nini doors open. Nacheki, yu nini lianzishaga. Lianzishaga juu yu idea. And to me, ni kwa nayangali hile from,
keeping the lights on.
Before you convince a corporate to support you, it's so hard. Why don't you start with individuals?
Yeah.
Because people, like, we also maga, like people, we'll never forget how you make them feel. Sindio? So kuna wale wase unaonaga mwemfurahisha mpaka yuko like, Buddha jo lazima ni wa support. Buddha lazima ni wa support. Kwa kuna kuga na boy fulani ule amekuwa day one wetu for a very long time. I don't think even Ian umjuaga. Ni boy fulani nickname yake waga Kavajo. Sijuagi kwa ni hiyo jitaga Kavajo. So waga ni boy wangu sana. Na kuna time yu nipigia tu tunabonga. Hata ikuwa gijua nini ama nini. And na kunga kiniambia like kuna ile time atakuwa meboeka pahali like ameamka asubuhi hivi akiamka the first thing you do kuzi kwa majuu ni kutafuta iko nini. So anasema like alikuwa sio kaniambia how he discovered it. But inakuonyesha how if you can convince this individual, hopefully one day you can convince the corporate. But don't forget this individual ndiye anao keep anakupatia ile freedom ya kusema kilo nataka. Because corporates pia wanaweza come na kuchange. But pia, usikamu fikiria kila fan ni kama umse moja. Because I think your time to come, tuna confuse numbers. Like, maybe si tuangalitwa, tumefika 100,000 subscribers. That means we have 100,000 people. If we start selling, if every subscriber starts giving us one shilling. Unajonga hizo ujinga? One shilling every day. Yeah. Do you know how much that is? Life does not work that way.
I see you.
Yeah, you are kiggy. So I think hizo ndio vitu zile unakama unalearn.
Slowly you discover.
Yeah, so ni lessons kani wame learn ili unafiligi. Una need kuambia hatu. Because me the most unpopular ilikuwa yu yangu ili nilienda last year nimechapwa. But when gani, like an unpopular lesson, utaka kuambia seba tunogopa maybe backlash ama